Make you see production. Yo, what any day, let's go. Fly, babe, let me talk. Ugati wali wali 2020, eh. Ugati wali wali 2020, eh. Malawi girl, you are so beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful, eh. Umawala wali wali, eh, eh. Ndiwe gaji pali wali, eh, eh. Umawala wali wali, eh, eh. Ndiwe gaji pali wali, eh, eh. Kuyambila kumwila paka na kukatela kupoto. Kupasi mpaka mutu. Unabada beauty, eh. Kazi yali yese wachimala wiyo sana mali beauty. Tisa wapangile sanje. Pumuchiti patu sanje, eh. Ngakale ya kulila.
Ama wanaka beauty.
Nanjia kama mwitu lila.
Ama wanaka beauty.
Malawi yani girl, you are so beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful. Eh. Umawala wali wali, eh, eh. Ndiwe gaji pali wali, eh, eh. Umawala wali wali, eh, eh. Ndiwe gaji pali wali, eh, eh. Olo usana sambe kuoneka bengani ngani. Olo usana ponde kuoneka beshani shaini. Ndaidako ku Nigeria, ku Kenya, ku America, ku Ghana, ku Tanzania, Uganda, ku DRC, Congo. Aliposo gongo la koposa, uma Malawi ya ni girl number one. Yes, you are so fine, eh. Malawi ya ni girl, you are so beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful, eh. Umawala wali wali, eh, eh. Ndiwe gaji pali wali, eh, eh. Umawala wali wali, eh, eh. Ndiwe gaji pali wali, eh, eh. Ugangwani notako kupaka pepo yasi yasi.
Yasi yasi.
Ukendi mwetu lilako tinga watanga mazi mazi.
Mazi mazi.
Malawi ya nikele wendi yedi gasi gasi. Ugangwa ndiku ilako katupika katasi tasi, yeah.
Nde kusunga mambo upetilize kalide. Ndiku zisamba lila zipetilile. Usalole kukongola kwa kukufuji lile. Chitipa tosa jebele la mutinyamu lilebe, ah.